wachi government ya kune mbonya bonye wange wajule bizibu ne mere ne mburu eyo kulia na imbe biruma abantu nganja gala mchuse mumbera choka mwemongera uchai Uganda ya tufukide chizibu banasi tulinga bakwira nenda gamuntu mwazi we chigeru sikweko tubasabu utuze Uganda mwaje kuzanka kasiza olaba mukwata kumwanyi nemputa nekubyomuvubi chokanga ya fi ya tonda mukene ya werebu okuvubwa banji bafirwe mpia bada yotambyalo abamu bali kungwe nakasongola mwene myokube ndongo sente na firwe ziwerako Mwanda keshi vida Mwine mitima jansuru Mugamba mwanu mianzumu Newa mwje mwatu kubaba Ntuba firwa rupia Bali basubu devintu Chovola bolu mumba sikirida Bantu ve mwne mese mirimu Enkera ve musaba karulu Panna Uganda Mwatu fulida dalendiga Mpazi fulu figa beba wabus Enseno Panna Uganda tulabie vizivu Na yenga luachi bantu lukunya Kudumirwa muntu wa wansi Chachinde televizivu Na mweyo we mutia bafumbu Omukazi atabuka nano bangala bagwafumbire toke Tudumirwa muntu wa wansi Nabatanzi yankuba kama mbwe chamuche wabifekera Kama sitaki kari katono Ngateka yamba muntu wa wansi Choka government ya kune kusubira Abantu betu lugunya Abana babu webasabu ufumbu Ulira mwagenda musi kukulwana Mocho sembera Wachie yongera kutabuka Chichechi waleke misuwa Nemutufukira bakambwe Chichiche tuasubia chetuliwa Wabanga koni ye yako mau Mutubuli la mazima Abantu batiburu tatadi Yandi bapanda gali nga ye yadamu Bantu bawambi wanga ngampa wona musango gwe bakoze Kulwana lukola bakuba abantu Omwawule ye yalusoka mu nkulu ne sapule yajireka Bagamba yedduka ekibabu Olwo ekibabu yakitula mu kumboko kwalika enkadde Naposa yajja musabika ng'alinga eyokeddwa abalongo Kumbe kibooko ze bamukubye ze zamunubula omugongo Masongo tuyayina omubiri namusanze yakuddemu obubako bwe bamunubula essabi Bannamawulire mukulika embeera toyite kwekekamu amazima kwolwo mwalaba ekizibu Sako kumukuba akabi Kulumirirwa muntu wa wansi kyekya muviirako obuzibu Kyagulanyi okulumirirwa abantu kyekya muviirako obuzibu ng'ayagala akyuse embeera Ssekirinya wummule mirembe ekya muviirako obuzibu kulumirirwa abantu ba wansi Uganda bakukwata n'ennyama gy'ofumba Kyokka mu kkooti inooza gwamalibwa Besi gy'okumusiba batumufaananya akakima Kwagala kuyamba ba wansi abafa n'obulumi Bw'otunuulira ku masomero omuli abaana b'abanaku Munnange embeera ekuyungula amaziga Uganda ngagga nnyo Katonda kye yatuwa Nkolimira ab'ekkusaba okukotogera abanaku Kyokka bwe twogerako tufuuka ba bulabe Nakano ke njogedde naluwona Baana bange mujje mulye katono ke nfumbye Nkimanyi bwe ndivaawo mulibeera mbulumi Onale bonna katushakire bukoma nsimbi Munnange weebale okulwanirira ensi yo Neke puluka kensa ambira baba chumba Mwemba ngaze sose alabitita angaba wele Omuntu wa wasinga alabye Choka baka loku yamba atebe bafune vizu Abango omuntu wa wasinga bunabuna Tunadawa mukama tuchusize mbeda